kukizana maramaje natwarani rakugera kurugero ruviriye mwami mfasha ngo ndusheho zamurama zengeraho wangeneye mwami wanje kurugero ruzumbyeho mwami mfasha ngo ndusheho. Ntabwo ngifite umutima wo kuguma mu by'isi nubwo bamwe babikunda ngambiriye kujya mbere nzamurama zengeraho wangeneye mwami wanjye kurugero rusumbyeho mwami mfasha ngo ndusheho. Ndashaka gusumba iby'isi nubwo umwanza nyibasiye kuko namaze kwizera yuko Imana izandengera nzamurama zengeraho wangeneye mwami wanjye kurugero rusumbyeho mwami mfasha ngo ndusheho. Ndashaka kumaranira kurabuku bwiza bwawe ariko nko meze nsenge Yesu gonza jeri wawe zamurama zengeraho wangeneye mwami wanje kurugero rusumbyeho mwami mfasha ngo ndusheho.